by'amabaayo byo byabaye umurengera Mabanye ibikuru byabaye umurenge batazenda kunyarose yindi